ebu be chineke anyị dịkwa omimi ọrụ aka gị n'elu ụwa na-egosi ịhụnanya gị n'ebe anyị nọ.
Ngụrịa ọṅụ gị, nwanne ngụrịa ọṅụ gị, Chineke abu ga ga we bi Jesus na ije inwere ike ekwekwala onye ọbụla wenara gokweze gị
Jesus na-abịa ọsọsọ
na-abịa na-abịa ye
inwere ike ekwekwala onye ọbụla wenara gokweze gị
Akagi Ijikerewo
Onye nzọpụta abịawo
Onye ngọzi
abịawo Nne m ijikerewo
Onye nzọpụta abịawo
Achukwu ijikerewo
Onye ngọzi abịawo
Oh ijikerewo
Onye nzọpụta abịawo Onye nzọpụta abịawo
Ijikerewo
Onye nzọpụta
abịawo
Onye nzọpụta
Ijikwa okwukwe gị n'aka
Nwanne
m ijikerewo Azị m ijikerewo
Onye nzọpụta abịawo
Onye nzọpụta abịa nwanne ijikerela Onye nzọpụta abịawo 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 kọma wendu gị nwanne abịawo Abịawo kọma etu ga-akọ ọgwụgwọ nsọ ya Abịawo kọma ụgwọ ịgbarụ nke dị gị n'isi ijikerewo
Onye nzọpụta abịawo
Nne m ijikerewo
Onye nzọpụta abịawo Onye nzọpụta
abịawo
Abịawo
abịawo ewe abịawo Asị m ijikerewo n'ụwa ye Abịawo nwanne abịawo Ijikerewo
Onye nzọpụta abịawo Onye nzọpụta abịawo Onye nzọpụta abịawo Onye nzọpụta abịawo
Jigide maka kamgwareda Chukwu jigide maka enna njigide mo eze amareda
Chukwu jigide maka
asị n'elu ụwa dum
jigide maka amareda
jigide maka
asị na nne na nna jụwa gị
jigide maka
Asị na m enweghị oriri n'ụwa
Jigide maka
amara
Jigide maka
Asị na nwunye m ajụ m n'ụwa
Jigide maka
Onye kere iwe n'ụwa
Jigide maka Jigide maka
Okwu eze nke dị m n'iru ya ka m
chọchị Jigide maka
Olileanya m ile
Jigide maka
Onye nwe m ụwa Onye nwe m ụwa
Jigide maka Jigide maka
Obasi bi n'elu otuko ji n'igwe onye ọma na-eme mma
Jigide maka
Jigide
maka Jigide maka
Jigide maka Chineke kere
mụ Jigide maka
Onye nwe m ka mụ warada
Jigide maka
Jigide maka Chineke
Onye nwe
Akagi Kam nọgide n'ime Jesus Kam matakwa n'ọbụ ya nwem Kam tụkwasị obi m na ya Wepụ ihere na obi abụọ Kam nọgide
n'ime Chineke m
Kam matakwa
mmata
n'ọbụ ya nwem
Kam
tụkwasị obi m na ya Wepụ ihere ihere na obi abụọ O kam nọgide
akagi ebube
Amatakwa n'ọbụ ya nwem Chineke
tụkwasị
obi m na ya
Wepụ ihere na obi abụọ
Kam nọgidesike n'ime Jehova Amata akwa mbinile N'ọbụ ya nwe m Ka nwere ime mpako Mwali Amara n'ọbụ ya nwe m Ụtụtụ n'ehihie n'abalị
Ka nnọgide n'ime Jesus Ka mmata akwa n'ọbụ ya nwe
m Atụkwasị Obi na ya
Wepụ
ihere Nye maka gị
Thank you.
kabo haleluya nime nime liwe nime liwe o nime liwe o nime liwe o ayina nama putara ayigeti haleluya ayina ndi sonuwa ayigeti haleluya ayina ndi mwazi o ayigabu haleluya ayina ndi yakere ayigeti haleluya ayigeti mpwangu nezime mpwangu liya mabutara ayigabu haleluya nime liwe o ayigabu haleluya nime liwe o
Abuya 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 meje okwa iko nyiro mwayanya okwa gikinyo jomelwanyi abuya nedu ayeme one mena yiya ichoro one mena yiya inejo ekele ekele otuto otuto makano na chieze wo makano na chachi wachede ya gadiru abi yobi wachede ya gadiru abi yobi owe onye geme yovato Tukwelu ebube akaka Tukwelu ebube omi uku Owe onye yiri kichacha Owe onye dikachuku Okwenu nyandiru ebi ebi Okwenu nyandiru ebi ebi Omokache, omokache, omokache Omokache, omokache ebi Hey! Okwenye dikachi hova
Eli Benoa na konso proki Eli Benoa wesini tukwesika.